trendybeats.com.
Last King of 90s, baby. Gachi waonyeshe. Na ndo mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na mademi nyomi kila same. Watu wananipigia phone na wanarusha texti every time. Mina chuna kama sion, napo iwasha inaita anytime. Okay, who's calling now? Hello, yanu meni white tum cheese. Half nilipanga ni kucheck saa hizi. Si unajua tena ya mambo ya ubizi. Meza nipa kadakika moja please.
Ura mzee, mbona sikusomi? Vipi simu zangu, ina maana huzioni? Nimekutembia kwenu mpaka magetoni. Vipi lile deni langu, si ulisema utanigea siku za usoni?
Wait please, sija kusoma mchizi.
Hello,
nitumie message please.
Hello,
hapa mbona kasikuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski? Nando mana sky online these days. Ama ninazima phone, mana na madem nyomi kila same. Watu wanani check kwenye phone na wana rusha texti every time. Mina chuna kama sion, nikiwasha inaita anytime. Huyo anani check right now. Hello babe, nilikuwa na issues tuna. How you vile na kumiss tu mama. Bas tumewai kunicheki ila neza nipaka dakika moja please.
No no babe, mi nishachoka sound zako. Siku zinapita sijaona simu yako. Afu kuna issue nahitaji tuongee. Kuna dada amenicheki kanambia ni mpenzi wako.
Wait please, sija kusoma I think. Nitumie message please.
Hello.
Hapa mbona kaskuski?
Hello, hello.
Wait please.
Hello.
Network box is key.
Hello.
Kato pige tena please.
Hello.
Ngoja mbona kaskuski?
Hello, 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 hello.
More music on trendybeats.com.